Gargamel Entertainment Crew.
Yeah.
And in the air, Gargamel Entertainment Crew.
Yes, man.
Ibizibu byensi tebigwayo, osanga kino, osanga kiri, osana kubyeso osirike, tunayakasera osanyukeko. Ibizibu byensi tebigwayo, osanga kino, osanga kiri, osana kubyeso osirike, tunayakasera osanyukeko.
Ibikulonga mukalundu, ebyokwekubagiza sijja kubikola, DNCC yangozanyo, nabye bingi. Namwe mubilalye nemuzanga benda babasanyuka mu budde bw'ekiro kabalinga abalalu bana bawalanga bambala bwe bagala n'abasajja nga bootaze bakoze nemuzanga lwaki bakikola kati ekiseera kituuse nkirabye sibanenya abakikola mukikole bulamu bwensi sanyula kirezibo
byensi tebikwayo osanga kino osanga kiri osana kubyesonyi osirike tunayakaseera osanyukeko.
Buli muntu alina ebizibu bye, bw'otambula gamba banne ebibyo, bw'olowooza ebibyo bye binene, kuno bakutambira olaba yali obubi. Bw'olaba abantu banje kino, nga bye bakola tobikkiriza, tomanyisa omanya lwaki babikola.
Records, Washington, BMQ 2008-2009. One love to all we fans.